X66.
Another one, she got a big bum bum. She always on top. She give me something new. That's why I'm fine, yeah. Sweet body, body, yeah. Body so fine. I salute your body, yeah. Body so good. Atakama ni taza safari yetu. Obazi jamgoja tufike sare sare. Atawe mbali tana mwaza bado jamgoja. Mina ye tufike sare sare. Uyu bichwa uyu anafanya nsilali. Uyu chogo uyu mwenzi nusipomona. Uyu bicho uyu anafanya silale. Uyu choko uyu nanu nasipomona. Mimi kwake kamtoto wo 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 wo. Alibembeleza wo 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 wo. Mimi kwake kamtoto wo wo wo. Punguza kunipenda watu wapendi. Siku nenepa huku kacho siendi. Hata kama unanipenda fanya kama unipendi. Nilia hadharani kwa kupikendi. Kwani haya yetu mapenzi gani? Yanafanya nahisi nipo peponi. Sio kwa utamu huu mpaka kichogoni. Hadi nahisi navyopita mishipani. Uyu bichwa uyu anafanya nsilali. Uyu chogo uyu mwenzi nusipomona. Uyu bichwa uyu anafanya nsilali. Uyu chogo uyu nanu nasipomona. Mimi kwake kamtoto wo 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 wo. Alibembeleza wo 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 wo. Mimi kwake kamtoto wo 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 wo. Alibembeleza wo 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 wo.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.